Scheiße.
Wakisa!
Oh, Lucia, Lucio, Lucia, kia kama mjusia, mjusio, Lucia.
Yusi kafiri,
shake your tail feather.
Oh, Yusi kafiri,
shake your tail feather.
Ekalia bamba mbiga dana planet, nime simama kilete. Fanya kona pigia deki na manichome.
Jani, jani kime.
Sema nagusa pakaro, minagusa pakaro. Yani moto fire, kaniganda migando. Kaniganda migando, yani kama chawa.
Oh yeah, I like it wet and crimpy.
Asema tamo kama baby. Kumpiga stiki yigi yigi. Sasa nyumbani hapa kali.
Oh yeah, girl your body's on fire. Oh na 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 na, body's on fire.
Oh Lucia, Lucio, Lucia, mkia kama mjusia, mjusio, mjusia.
Yusi kafiri,
shake your tail feather.
Oh, yusi kafiri,
shake your tail feather.
Sipendi baby shusha godaro, godaro mwagondi kwenye wo 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 wo. Asema ex wako muongo, muongo nyonga pinda kama nyongo wo, nyongo wo.
Yani unavo nyonya mogo wadi unatoko nyongo. Nipe yote kaminifu sinipe rombo.
Kama mjusia, mjusio, mjusia.
Yusi kafiri,
shake your tail feather.
Oh, yusi kafiri,
shake your tail feather.